Minnesota.
You know it.
Eight ton.
You know it.
Nilianza enzi za uko kinibadile uski bado nanga. Mother ali haso sana shule nilimada na tulipata kwa changa. Nikiamka mishtuka sana kulikunendaje ndo tukafika hapa. Tulisota tukasota sana but kwa give up na shukuru jaja. Kuchangisha nilichangisha mama na kuka pesa zako zile zote za
chama.
Walikula kila siku nyama sipale kando ni mate tama. Mama natamba na wish ungeona venye siku zinanga. Tama niliacha na kula nyama zote zenye nafaa. Mama natamba na wish ungeona venye siku zinanga. Tama niliacha na kula nyama zote zenye nafaa.
Anadai na mtoto akililia wembe. Atawai nasema baby. Anadai na mtoto akililia wembe. Atawai walai mangwai. Sezi lai deli niko hai. Sijawai stawai. Chocho hapa kule na hype. Napa, nanga, pewa moshi daily shada. Nashanga, mama, na wish ungekuwa asapa. Magucci na Prada, ungeva kila kitu nataka. Pamba, za white, kabloka ichini wana wife.
Mama, natamba, na wish ungeona venye squeeze nanga. Tama, niliacha, na kula nyama zote zenye nafaa. Mama, natamba, na wish ungeona venye squeeze nanga. Tama, niliacha, na kula nyama zote zenye nafaa.
This is dedicated to all of you that got successful too late. We got successful too late, mama. A-Town the Dumb.